Speedy Records.
Ora, nimenuka wapi mchawi konka? Tu, producer nani?
Talent user.
Kuda dade.
Emituni chakarabochi, emituni chakarabochi. Govinda, Govinda. Emituni chakarabochi, emituni chakarabochi. Hey, Govinda, Govinda. Emituni chakarabochi, emituni chakarabochi. Hey, Govinda, Govinda. Emituni chakarabochi, emituni chakarabochi. Hey, Govinda, Govinda.
Kwenye mabanda video nakimbia kusoma tunajazana kuwatazama na bokitani salomenda govinda sandeo shei baba mama ya kinalozi wanavozama mala dame malasta mala hapo mapacha mala kuna pomando na kipensi kwenye kichapa saibogi macho ya paka yani saidogi kana kadacha mazombi mavampaya wanakunyonya wanakungata na mziki wa vete yani weka tuweke na warudi kinyume nyume miteke ya blusi bwana mjomba sisao anapiga mgusi analia kama emituni chakarabochi emituni chakarabochi govinda govinda emituni chakarabochi emituni chakarabochi e govinda govinda emituni chakarabochi emituni chakarabochi e govinda govinda emituni chakarabochi emituni chakarabochi e govinda govinda Yeti hii donieni ya kicheni
Utata
Tai chi chenzeni Rankeni
Master
Babu igwe masharubu anasulubu na ashikiki Sharuka ni bubu usijaribu uwa mtiti
Hata
Sunnulisheti
Mare
Ajedi vigiani
Mungu
Sensi ya roki
Ure
Sensi ya kani Watoto saba onye bati wanapiga ni acheni Seye baba kati Steven singa 007
Anodi baba jen solo
No full and green
Dudi kofu choki norisi ukiwa mixi adi tomorrow
Mr. Bini joni liva wanaziweka kinoma noma
Ata uwe na oma unacheka mpaka unapona
Emituni chakarabochi, emituni chakarabochi Govinda, Govinda Emituni chakarabochi, emituni chakarabochi E Govinda, Govinda Emituni chakarabochi, emituni chakarabochi E Govinda, Govinda Emituni chakarabochi, emituni chakarabochi E Govinda, Govinda
Aya, ostasi juma na musama Omesoma hii Bawa kwako, utajua kama utasika, utasafirisha
Dala Diusa
Aya, basi kuna watu utasikia, unasema nimemsahau mzee Ashanti